supposed to pay.
1, 2, 1, 2. It's another BT Empire's in the building. DJ Loose. Piggy picking up, Piggy Dory. Piggy picking up, Piggy Dory. Nagasangana, Piggy Dory. Nagasangana, Piggy Dory. Piggy picking up, Piggy Dory. Piggy picking up, Piggy Dory. Nagasangana, Piggy Dory. Nagasangana, Piggy Dory. Guess I want my those days. Nangulu wale. Pika pika pali lio lio lio. Katambalale. Katintuwe kulu mutu iwe. Warandimu. Susa kwanisa kuli wangonyo. Nagatachi. Guess I want my those days. Nangulu wale. Pika pika pali lio lio lio. Katambalale. Katintuwe kulu mutu iwe. Warandimu. Susa kwanisa kuli wangonyo. Chika tela koka nkuku kwa tunishi nikapate. Hello kufawa na nizo kundu ngalatate. Na geresa na pala nione kanga poteto. Na magelo batu titela pochia. Tumutoka ikapita kwa tutenso itongela. Katambira wakulu nshi watu wala kasokela. Makolo benzo tina mativana wa makula. Kwezeli pemaps benzo vina kalindula. Maselepo benzeli kwa pachani vene dani. Nishitika lipo kuizi wa jiovani. Wanza tutenze na bosina ni vene chonicho. Katela koka nkuku uwa kumbuisa kumbuiko. Kwezeli po Facebook unona follow kinga. Kafuno kumatini kugula majonzina. Piggy picking up, Piggy Dory. Piggy picking up, Piggy Dory. Nagasangana, Piggy Dory. Nagasangana, Piggy Dory. Piggy picking up, Piggy Dory. Piggy picking up, Piggy Dory. Nagasangana, Piggy Dory. Nagasangana, Piggy Dory. Guess I want my those days. Nangulu wale. Pika pika pali lio lio lio. Katambalale. Katintuwe kulu mutu iwe. Warandimu. Susa kwanisa kuli wangonyo. Nagatachi. Guess I want my those days. Nangulu wale. Pika pika pali lio lio lio. Katambalale. Katintuwe kulu mutu iwe. Warandimu. Susa kwanisa kuli wangonyo. Nima kumbuka madies pene tenze waka ngoli. Tenze riva fana tenze chabe waka doli. Muzatu waka shula tenzo menya kata grini. Era tumagelo ni kalopo kalopo. Nenzo konda wale ndimu. Katachi na chitunu neka gero keni kona neka pangi sana pine. Upiteka ugu takuma na mchi nyumba bize bize wasagira. Ize nishitazivumba wale ndimu. Yezo wa matika kere sama pala. Nishi tiringare paka mbasa kakosalo. Kapaya koka swagi ni tangari na kodro. Na maliskidi nishi macho kache drodro. Na tv tenze ripe tenzo temba kwa vaneba. Napo potamba kwa ufuniko chito pemba. Mafoni enzeli kwa pazani mamotolola. Manzamu ya kufela ufuniko kwa polola. Piggy picking up, Piggy Dory. Piggy picking up, Piggy Dory. Nagasangana, Piggy Dory. Nagasangana, Piggy Dory. Piggy picking up, Piggy Dory. Piggy picking up, Piggy Dory. Nagasangana, Piggy Dory. Nagasangana, Piggy Dory. Guess I want my those days. Nangulu wale. Pika pika pali lio lio lio. Katambalale. Susa kwanisa kuli wangonyo. Nagatachi. Guess I want my those days. Nangulu wale. Pika pika pali lio lio lio. Katambalale. Katintuwe kulu mutu iwe. Warandimu. Susa kwanisa kuli wangonyo. Nagatachi. 1, 2, 1, 2. It's another BT Empire. It's in the building. Ha. Slammy Thaggy. Jay Quizzy. Sammy Dizzy. Licky Slash. Eyo Gaza. King Ghana. Zebra. Little Aura. Yeah, yeah. Hey my baby Zayo. Jay Zambia. DJ Rooster. AC, AC. Baby White. Man Mula. Nick Dizzo. Baby Diagach. Dopo Commander. King Deza. Commander wa Lafiki. Commander Mainako. Commander wa Tivo. I got you. Biggie man, Tom Tiger. Yeah, Commander wa Manga. Na wa mpeta pashika pake apo. Rrrr, star!